Marco.
It's your smile for me when you wake up in the morning and pens you up. You touch me slowly, acheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, wendo mwangaza wangu. Chuma wangu, wakupapasia. You don't say, I love you, I love you too much, oh. Baby, you don't say, I need you too much, oh. Ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you. Baby, kwa penzi laka, oh, 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 oh. Na gara gara mimi, oh, 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 oh. Kwa penzi
tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani. Oh hala hala, kitanda kiwe sahani mpenzi, ni kule ni kufaidi, ni choshe niwe tabani. Oh hala hala, mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi. Kile mansie na magongo, na chechemea, chechemea. Dumange tupige msondo, unirutishe enzi. Na mini azendondondo, unyemelea, nyemelea. Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am
my tonight, amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindie kipenzi changu, wasije wakanibia. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you.
Baby, kwa penzi laka, oh, 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 oh.
Slicer.